studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
On a heard the studio Tamani or the Sajo Sakikumodo Usman Diko Halanton, Kabaruji Gondi Dodi, you the Menzan La Presse, La Bamako, Gany Kante, Darani, and Bogijan. Hakilaji Dajara and Gondi Emija, Ilawatu, Denga Goldwide, and then Aguli Wood Lady Maiden. But Ngam Dajara de Runcinal, George Sokwata, Moti. On Fusukabe, Django Begu, the region Moti Ongarta, Imalimu, Hikadi, a we horrible local region on the Berejifu, Amanama, Pedro Sukabe, Django. Lekan Egypt 2019, Du, Eglimali, Havi, Almira Bitun, Mauritani, Ila, E Arane. Sabe nanni baduji nay kany dardike e goto male ardi le pul e o le o do kaw do dingoni sambe kabaruji dum en jogani on bismillah madan e do studio tamani poeta batu mawdu jodoto le mali do ngam dejere dewrintinal mo amadou tuman toure hokita hore ak mudun yo batu nyande altinere bam ko do do dejere de inare e kawral kala andini odo kabaru o mobi hono bale alislamé en chrétien en fawarde halanane en kanyu e jiaabe cercle région ngaji motti jodi be bamako do di batuji e hakkilaji fu ana gonda wattuma masibaji ngaldi le sahel kanyu e wuddu leedi meden kedden ha mum disende bu Umar Waygal
la solution
dabere munna e juude men woni wana armé na pelle fa botobe adunarundul mine e ko emen kan humpitinde dun sabe mine ngoni bibbe
mutti
di do halaji kanko maître Kasum Tapo hali dun jottina o kabaruji pelle tiagontode yimbele iwobe de cercle ngaji mopti o mo jodi do pomoko do o wi wajib tan sina jabarde fokkindire juude yalla leedi ndian heba soptade o do ministre kido wi nyaloma hande homo fon hani hollude anniya mudun lobbo yewe yalono wara hore o hani dernirede wattu jono le wuddu leedi ndi kede mako mo sifido hen
alonu reste
sama mi keddo to do hisade adadu maybe wakati joni idum wara hakkune temedo e chapande jeego yo e jeddo kanye chapande jeenayo e joyo tama no foti wara tamayde jango ana hani yimbele gombe le nokule do ti alaji mun yo gotu joddo kalda yalla be be mi jeddo dabareji mun tagal mun batu mawdo laline muti bibbe galu rende joddo kalda ndene li
souvent notre pays
hijabi yimbe le dinan kobe wonnobe don be be fube ngadi noddango fode e jamare de tinno nanga dati kandi hokkude leedi ndi jam e tejere kanko noddito Sirif Ousmane Madani Haydara o holiti nyalom hande yudum wana basi jakkude jalleni na basi dinaji cardinal Zanzerbo wi an yeli jam e tejere warta le nokko o wadi noddango fode e gede jogide kaborde gonde tonde homo fu holla anya mudun lobbono leedi ndi wori nyalom hande yalla dido tida la jan timma kede mo kanko Zanzerbo cardinal
Ibe leedi region o anankani dewritinde dartude dabari mun yo dum welata mine keja be dina golle men yo didi non arande yo darde ti dalaji di yalla idi cekke tegal mun mi do mila wiide ko mi dartata do hewtude jam ide
amire ngombe le o do region ngadi no dango fewde e lamu leedi ndi kanye wombe le tagal leedi ndi tinno pabo jamaare wonde tonde nyalo ma hando be kollitiwde heedi jatan way yottade nokkule kewde gonde ley region mopti o be beedi le hen duwiide nyaloma hande o jamaade nan han jabbaade halaji boli golleji golle kede mo kanko no dirtida Haydara Sidi kanko laami amire en deede motti ko mo sifido hen
war horeji hakkune yimbe le janyeni ana hani dum hebene dabare yimbe le janyeni e ko e mun bawani dun dabare mun e juude yimbe le janyeli woni kambe ko e mabbe mbawi humpitinde
dun timmato do no danguji kewdi kanye ngada fewde e walobe tinno pabiro jamarde ko nayiri bangal nyamduji le wuddu leedi ndi sabidelle ko warata ko be biti alaji mawdi an bay matede ton
kala kabaruji mali e hejoji studio tamani di don andande do whatsapp fu note ñoje tan numero 82 99 11 62 janginirde ana e torra le lamu moti o batte dengagol wayde ndenagol non janginirde temede joy e chapande jena e jeddi udda jango bedu chemede jeego en jeddon goni egube gengaji mu en batte basiji le region o ndungu wada ko heewi le region o du nanan ilam nanno hono fu janginobe ngarata imal jango be garta dido imal hikka hono fudu lamu o watta fa liwndobe kanko Mohamed Ali Ag Aleda nela de studio tamanito moptito wonko o yidi e horebe jangindirde ton keddana hen Umar Waygalo e Mohamed Sendebu
de hitane 2016 le réseau mopto tout école udda ton an jahanno teme didi le lewru décembre hitane 2018 dum yettiki fa teme didi e chapande jenay e jeddi jagal ko basi di ngad le région o nokkuno dirte do kolongo o go sagu so banda daga fini fa jottoda yoro tout école udda di chowiki kedema kanko no dirte dawda dombi o jokko horeje academy mopti ko sifi do hen
des groupes armés
en kaborde wajimbini yimbe le janyeli udda cuudi janginirdi ben dardi e janginobe kota tomu en yo donza koro tenenku yu waru jenne e motti kabarmu walano le cercle bayangara e bankassa kagila basiji kulongo e ogosagu rusembimbina maton en anaya e cuudi janginirdi temedere uddadi jati mu jati anaya e cuudi janginirdi temejoy e chapande jenay e jeddi
17 école fermée
la mo kanye pelle gontode musengabe wonbe le leedi meden di be pamrino le lewru me jabbi non du cagal ko be ngadno murtere lebbi le leedi di yella examen ay dan keba wadde le nokko lami be cuude école wonbe le reso mopto be bidati di fu jaltinaama le hen yella be paabo sukabe nyongitibe jangobe l'école be fa keba no ngadire examen aji mudu en kede mo fa hande kanko noddete dawda dombiya ko mo sifi do hen
donc nous avons assisté
sukabe nyongitibe teme jeego yo e jetton goni le janginirde de le nokkule do rafindenaagu ana nuku do dadundiral defa kanye do sukabe nabete do denagu ana le cercle bayangara bankas koro madugu lalinama kanye academy muti min dali nuku goddo dun do tambar dungu yade ton anati
fa hande be do lambe kabaru ecole be bidete no gonde yeltinede le hen hono sukabe nyongitibe gombe tiagal leedi di sabami misal le leedi Burkina Faso dum won ko Mohamed Ali Agale da hebini ton studio tamani
kabaru balon kan 2019 du jagabule malika narihen dole hanki malihawi almurabitun muritani le nanugol baduji nay kanyo doradike e goto mali woni ardo pool e kanon hono latobe cagal gubal malingal ana hani yewtede fa darto nanno kede hen mumin sendebu
yokku yalla wonno kenya cagal ko leedi mali ganni e figol makko balo e moritani e wi himbe yokabe egle en bo wano fide baro yeruni en so kambe e almurabitun gondi gikke himbe le hewbe ana do yar yeso egle en lengol dadundiral kan egypte 2019
on sent que ce jeune homme qui l'a mal holli ana wondi dande le hokkitirde hore mum be dendu be cesideke e ballon o fa etimode suka be ana jogani leedi ndi anya mawdo
pas se plaindre
fiso tawi be golli sanne martinobe kabaru yokabe kolliti wiide fiobe ballon leedi mali ana jogitti dalaji yokaji bangal jinganowo mun dum woni defense e wi Mohamed Soumaré dabare ana hani hebenede e diti dalaji farde yaltu mabbe gongal
le match ngarow o wajibi jewe yalla hono gede de fukkani hokkindirde juude sabi deno balarnde fireteno dum waylitiki so kebi balarnde on fu on gollitan so de iwe juude modo on fu on gollitan wajibi sina defense o wattana dum hakkille sanne
e de toppe tatti leydi mali ana yeso le fedde mun farde yaltu gollo tunisie aljumarinde watu 14h30
Studio Tamani, yo pabal lamu leydi Suède, Danemark, Suisse e fedde leydi Europe.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben famu hedi ke masina yimbe sumunu le commune masina o metta ma fasanne batte masibaji kewdi yimbe jobbe kabardo be anda ko ngoni yimbe ton non kolliti hono kangaji masina kanyo muni pobugudi godda di godda e ton du kuncenali dum hore yimbe sumunu bi joddinane kam e hore non kangoto Aljumare jappinde no vanekui hebi classeji nay e pilote didi golleji mudun dagu lebbi didi waddani hono save children wadude le hen milioji jetti ujinaji sapande nay nande ele mudun onje o holliti ana yafina jande sukabe yo lami be jande ton kawri e yambere totugol nde do nokure lamu tobara no regima du almustrat yimbe cercle o ano an gondi e landinanade fandeno e bonandaji ndiyam tobodi non yoga be puddi bakude cuudi mu en laami be ton dardi pati yimbe dengod li nawede fana hala fa koda yalla pati ndiyam ana yalla ndiyam na hada torra torude non batte ano bakita gongol du golleji ciogu jaarani beedima sarsuman kam en goto ko wonno temdere e chapan temedi de chapan je wartifa temedi joyi do kaddude di do kabaruji kedde hedal faande yewtere me ana yeso en tawde ko warani
sido tamani